Alitaku nipitia shetani, kuna pala niende naye, nikakataa nikamwambia mbali. Kauliza gemenu sezi kelele, watoto mchele mchele, mwisho wao nini? Kamwambia wali. Na wale ambao hajafunzwa kuendesha ili waendeshe maisha yao watendesha na nini? Kamwambia gari. Na wale ambao wanataka kupambana vya kupambania wana wapambane na nini? Kamwambia hali. Oya ukifaulu ni sisi, ukifeli ni wewe, ipo wazi lipofika so mwenyewe. Wanasema nakwea sana pipa, oh yeah pipa ni mwewe. Siku kiona sina jipya, hilo ndo jipya lenyewe. Niko fitiliti juu sana from kanda titi hata uliteziwa fit sana. On the air mina player dimamba ingia mkenge bongo chenga di chenga zinye zinamua zijichenge. Nasikia harufu ya hela hela, kuna kunywa juisi ya embe ila mambo mpera mpela. Cause new version of me mbele macho yako sahihi. Wabish wish kubish kambish bisha na hii. Alitaka nipitia shetani, kuna pala niende naye, nikakatani kamwambia mbali. Kauliza gemenu sezi kelele, watoto mchele mchele, mwisho wao nini? Kamwambia wali. Na wale ambao hajafunzwa kuendesha ili waendeshe maisha yao watendesha na nini? Kamwambia gari. Na wale ambao wanataka kupambana vya kupambania wana wapambane na nini? Kamwambia hali. Raya hip hop misemo, raya kucheka hahaha uwe na meno. Addicted to the music tangu skuli, tangu sina take tanda ghetto na kunywa chai kwenye bakuli. My brother alikia chikisa nilisema eti nimekua nomads head alone inspire. Oya kau mepango kenji ani jua na kuja na grade off. Sina tau semi vivyoto takabu high. Hakuna sellers za sisi wondo kweli halisi. Kize sabu hits kama mtoto ntafuna bisi. Ili weweze so lazima mini shindwe na bidi mtukuze kujitukuza no selfish. Respect is a little test, majibu wate close case. Ya unangoja kuona majivu kwenye jiko la gesi. Show love, be blessed, ushambio uspime so don't test it. Option mbili, ukinikumbuka usonya usmile. Sinaga swag on ukiacho wewe bro, ajacho mungu kwa unataka mtomie roo. Na mkate dudu kwa unataka kusome kipi twili. Tufuzu love na rangi like a bleach, usome pakome ni zuzu. Kaleo mesau basi ni never kawe mdau. So lazima uombwe do you a favor. So lazima mziki machale kucheza. Ukinyambia ni nabidu weza. Faulu ni sisi, ukifeli ni wewe. Ipo wazi nilipofika so mwenyewe. Wanasema nakwea sana pipa, oh yeah pipa ni mwewe. Siku kiona sina jipya, hilo ndo jipya lenyewe. Naendelea kuzisaka saka step by step wadi mtingo kiniacha nata. Kuna matata tata I think mnanipata pata. 13 namba kwanza ndo home chata. Street na waka waka ukichunu mnanipata pata. Ukijikoroga kalange kazi yangu kuipaka paka. Slow haraka raka we mbali au hapa hapa. Mwisho na chapa chapa bada kutapa tapa. Halitaka nipitia shetani, kuna pala nende naye, nikakatani kamwambia mbali. Kauliza gemenu sezi kelele, watoto mchele mchele, mwisho wao nini? Kamwambia wali. Na wale ambao hajafunzwa kuendesha ili waendeshe maisha yao watendesha na nini? Kamwambia gari. Na wale ambao wanataka kupambana vya kupambania wana pambane na nini? Kamwambia hali.
J-Drama all the day.